Thomas and Skumba in the morning.
Podcast. It's a Monday. We catch up as a family because we understand there's a lot we're all going through, but it's important that we talk to one another. We've heard people talking about being blacklisted. We've heard people talking about family issues where mom chooses one sibling over the other. Oh, there's a lot happening, man. But as long as you can talk to us and ask for help, we're here for you. Give us a call right now on 086-000-0959. Be anonymous, and the Kaya family will be anonymous when we give you advice. Anonymous, good morning. Good morning, Anonymous. Hello.
Morning, kunjani.
Siyaphila baba njani?
Siyaphila.
Eh.
Ngiyizwa ukuthi nami ngene insizweni lapha, nginenkinga. Hey. Kumama wengane lapha. Shuthi manje ingane ngiyenzela bonke futhi ayikhokhela isondlo, ayikhokhela into zesikole. Inemanje ngimkhokhele ngisho indawo okuhlala ngayo ngane. Kodwa futhi kumele nje ukuthi nami ngibe nalento emuva on manje ngithole umuntu. Sekuqala lento ebhethe umama drama la. Ize manje ngitshela ngendlela manje ezohamba nengane yami ngakhona. Ephinde manje engifungele. Manje lento engicasula ngoba uyazi ukuthi izinsizwa singoba babeyingane. Sizama konke futhi okusemandleni ukuthi iy'dingo zengane siyifeze kodwa la bantu bayasihlukumeza emphefumulweni. Manje into engicasula ukuthi kufuna ngenze njani ngoba lo muntu ungenzela u-A to Z mfowethu konke akasweli ngisho into eyodwa. Yini le nto yokuthi umuntu uma eseyitholele umuntu wakhe, umuntu manje bese eqala uba nalento edrama mfowethu, uyabona?
Ethingibuza
manje nje ngicasula.
Bese ngiyabuza ke umuntu omdala. Njengoba ninengane no sis, into enhlanganisile umntwana kuphela akukho kunye.
Cha, but into esihlanganisile nje ingane manje.
Akukho kunye, akukho nje okusesayidini, ingane leyodwa cha.
Hayi, akukho nje okusesayidini akunalutho.
So into engamphathi kahle yena ukuthi wena manje usothola umuntu and then you start moving on impatha kabi lento leyo.
Hey ndoda. Engayi manje angazi noma kwakufanele ukuthi umuntu ehluphekeze afe yini eyishimayo. Kodwa uyazi umuntu uma engasakhumbi ukubonga iyona into engicathulayo leyo ngoba uma uthi uyabusa sisebenza kanzima. Mina nje kuthi ngiyashayela lana itekisi, ngishayela lapho eyomntwana. Kodwa ngiyazama ukuthi ngayo yonke indlela into engiyitholayo ngiyajikujela mfowethu kubo ukuthi ingane yami ibe kahle. Ingane angeke nilale. Kodwa manje ngisho indlela akhulumisa ngayo sengathi ukhuluma nje nento eyize. Uyayibona leyo?
Ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa.
Thanks for the call, Matano. Okay, Skuma. So we're hearing this drama with the mother of his child. What is the actual drama?
The drama is, so he takes care of the kid. He supports the lady where she stays. He's paying rent for it. He's the guy. He's doing everything. Like he says,
he pays all the bills.
All the bills are paid by him.
Sure.
But now he has someone else. He wants to have a new relationship because this is just a baby mom.
Yeah,
they're not in a relationship. So in a relationship, but a baby mama is like never. If you want to have a relationship, I'm taking the kid away. Man,
that's not right.
Someone has disappeared. Lomduan, umthanda yodwa, umsupport every month. You're not going to see your kid.
This doesn't sound right. Kaya family, you've heard these kind of stories, right? Does she have the right to determine things like this? You can't find love.
And why is it so hard for to let go? To let go. He's doing his part. He's a taxi driver.
Why is she being e-bohol? She's bullying the situation.
Not happy at all that Ikhotmane has found love somewhere else. And he's happy there. And he's not saying, I don't want to do anything because I'm in a new relationship.
I'm still here for my child.
I'm still here for, not only for my child, for you and my child. Because if my child doesn't have shelter, then I have a problem. Mm. My child needs to have shelter. Mm. So for my child to have shelter, uzohlala nawe la.
Must be happy.
Why is it so hard for to have a civil relationship with the baby mom? A nice relationship where you call each other because you check on umntwana. Oh, ngizocela umntwana, no problem, uzolanda umntwana. Kungabi ne issue. Why fanele kube nama issue all the time?
And the fact that there is the issue, ne? How do we solve the issue? 086-000-0959. You've heard, Anonymous, what he's dealing with, ne? You might know what to do. Send a voice note as well on 063-6880-959. We love it in the morning. So, Anonymous, are you still on the line? Good morning. We've got people coming through. The Kaya family wants to help out because there's a lot of us that can relate to the situation. The drama with your mother of your child. Let's go to Anonymous. Good morning, Anonymous number three.
Morning. Thomas, how are you?
I'm well, how are you?
I'm very well, thanks. Someone is Kumbo Njan.
Ngiyaphila njani ma?
Ngiyaphila. Mina engakusho ku Anonymous ukuthi into engathi inkinga in South Africa is most South African men do not know their rights as fathers. Unamalungelo njengobaba wengane. The fact that first of all siyabonga ukuthi uyayinakekela ingane. Sibaningi siyomama esifisayo ukuthi abanye obaba ngabe bayakwenza lokho wena okwenzayo. So njengoba uyinakekela ingane yakho unamalungelo ukuthi ukwazi ukuyibona ingane yakho. You moving on with your life has got nothing to do with her. Absolutely nothing. So mina engangicabisa ngakho ukuthi go to your nearest social workers uyobachazela udaba lakho ukuthi ingane ngiyinakekela nginakekela ngisho uma wayo ingane. Kodwa manje useninikeza inkinga. And from there they can even take it to court. If ever uzisi uyahluleka ukuzisisa ngoba ukuthi abantu besifazane ukuthi abantu abasafarayo la ingane. Ingane ekuyiyona ezozwa ubuhlungu obukhulu ukuthi ayisakwazi ukubona ubaba manje ngenxa yokuthi ubaba usemuve on nempilo. Phela okungapheli kuyahlola at the end of the day. So nje u-Anonymous must seek legal assistance azokwazi ukubona ingane yakhe angavinjelwa inosiflo.
Thank you, my queen. Oh, Sitanda, Sitanda. Thank you, my queen. Great advice there. Let's start with Anonymous number one this time. Good morning, Anonymous.
I'm currently going through the same situation. Ukuthi ngilungise ngikwazi ukubona ingane ngenzini ngazele court. Ngifika court they gave me papers to fill up to know her address where she stays. Bangadvise ukuthi don't communicate naye, don't fight with her, don't do anything. So izodila ngakho into le. So bro into engamtshela yona ukuthi ayishisa umoya. Ayithoba azivela beshap. Ngiyazi ukuthi yacasula kubuhlungu bromo kungaboni ingcosi yakho. Mina I haven't seen my kid almost for 6 months. Mangumcela bangitshela iindaba zokuthi akekho ukuphi kuphi uvakashele bani, but akakwazi ukuvakashela mina. But for outjani ngingayitshela ukuthi akazehlise abe shapu. Izondlula, izondlula abe soja ibe strong.
Thank you, Nkalakati.
Great advice coming through. Anonymous number two, good morning.
Good morning, Sanbulanda Fika.
Shabunyan Kaza.
Asiyaphila, normal the situation they think that right part. Yazi lento lena injani bafethu into engizoyisho nami ukuthi ufethe mara into ebuhlungu ejustice system ma ufika lapha uthola ama-social worker I've once went kule process le ngagcina ngiyishiya kanjalo ngesimanga sokuthi i-system asifika laphaya umama to mama social worker malifika laphaya maseselizoyana kuwona lawo ma-feelings lawo ama-rights ethu yawazi njengabo baba ukuthi kumele senzele ingcosi kanjani so abomama banaleyo nto leyo ukuthi ma usayenzela umntwana it means usathene interest kuye. So as soon as wena sowucabanga indaba yokuthi sowuthola omunye umuntu eceleni ukuzwisa kabuhlungu bese kumele acile aqhubeke angalahli i-lip into ebalulekile ma ngabe uzocala i-process le i-lip kumele azibheke whatever yenzela umntwana azame ukwenza kube i-record futhi kusasa azothi ma ngafika e-record ekwazi ukuba nento azoprofusa abatshele ukuthi mina umntwana ngimenzela from A to Z kodwa umama uyakhona behluleka ukuthi mina ngibona nomntwana ibuhlungu le nto le guys. And le nto le umangala abanye abantwana bakhula kanzima bese masekujaja kuthuba kubalekile mara uyazi la isukela khona ukuthi isukelaphi.
Seems like everybody's saying it's going to court this thing.
Yeah, court is the right way and the legal way of doing things. At the same time as I'm out here, Nokusaman Thomas, Saba stop ukwenza izinto. Because now he's put in a corner. Now he's paying rent for his sister.
Yeah.
And he's taking care of her and the kid.
Yes.
At the same time, if Zoklaban, we'll figure out stopper. Ukwenzela umama. And what are the chances of me not seeing my kid ever again? I don't want to go to court. Because at the same time, you court Thomas, you say to you, oh, okay, no problem. Uzobona umntwana manje uzomsupporta ngendlela ethize. Now they're giving you rules how to see your kid. Because no mama nayo ne case akazoyistata. Now she's going to state her case now. And she's going to win where she needs to win. So there's a possibility ukuthi umntwana uzombona ngamachance. And the mama bambona, but oh no, but alimale ngaka.
I'm glad that the woman that he's found now is not playing instigator, devil's advocate in any way, trying to get in between him and the mother of his child to say, why umpatelela irrent? You don't need to do that.
That's another.
Why? You don't, oh, do you still love her? Is, you know what I mean? I'm glad he's not dealing with that as well. But what he's dealing with right now is a lot. Anonymous advice. Anonymous, are you still there?
Yes, but dying so far. I'm still here, Baba. I'm
quite. Ubanvile ke ba ubathini uzawuthini ngokwena after everything that you've heard.
Yes, kukhona usisi lowana othema ngehlawula mfowethu thina ifuda silenze ingane yahlawulwa nje isaqeda nje ukuzawa.
Thank you.
Yami ingane yahlawulwa ngayenzela ngishimbeleke ekhaya.
Thank you.
Manje nje ukuthi anginawo lamandla wokuthi ngingabuye ngihlale nayo phansi ngoba yasebenza mfowethu mina. Yasebenza. Manje okusenhlizweni yami ukuthi lo muntu enginaye ngathi ngihamba kahle. Ngiyilande ingane ngihlale nayo phansi ngapha kumina yabona.
Mm.
Le ngane angiyithathanga esikoleni mfowethu.
Yena ngakho ingane baba?
Ingane manje yenza u-8 manje. Mm.
Bawam, Mamela, firstly, I love the fact that you asked for help. As men, we don't ask.
We hardly come out and say we need help.
For you to call took a lot. Hopefully the Kaya family came through and gave you good advice anonymously.
Thomas and Skumba in the morning, Monday to Friday, 6 to 9 a.m. on Kaya 959.
On the street, on the air.